La kind of music.
La 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 la.
That final.
Location magi tango wizi pasi nami nami ninukie penziwe na unifushe malashitoka pemba penziwe unyesha wazi wazi ili losa osi wa ume penziwe sisi wawili wao tisini penzi limesha mili halina wagando kando sisi wawili Pautisini, mpenzi na penzi limesha mingi Halina makando kando Ha, baby, marhaba
Penzi, marhaba
Oh, baby, marhaba
Penzi, marhaba
Penzi lako, penzi, marhaba
Penzi, marhaba
Shata, shata, iro Kuja na magari mazuri Na vibunda vya pesa wa kuteke Mana mini marufu sikufai Napendwa na wengi ntakuwacha uteseke baby Mimi ni yule yule Na pensi lile lile Mimi ni yule yule
Leo kupenda jana leo Paka kifo
Mimi ni yule yule
Na pensi lile lile
Mimi ni yule yule Sisi wawili Wao tisini Penzi limesha mili Halina makando kando
Sisi wawili Wao tisini Penzi
Na penzi limesha mili Halina makando kando
Halina makando kando
Ha baby marhaba
Sure.